Zote na uya nakula zake ya fifite oke kale fote kolanganze we meketele sente unobula mbulinga chivala mumusana waku fukirira fukiririra we yasiri akela yasikela zinoga zikondela ziruma asitukane yekinira muna kumakina na baka ile mwangu waku mwoka ya kwezi kutakanya tochevuma tule tule zote nyingine tutapata kesho katikola kola funa kuzifuna tewerumia pamochi kunta sukuka mulia kuza kutuyanya ule nyama sikambula unataye chano kola leo tule zote yaya sete pesa tuye tule tule zote kona dansi cheza tuye tuye lire sete enjoy your money money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushe dandam. Otaba na bano na chochi cham. Obera ntiwebo wa. Wanumbuku mira mwenye mira mudigida muwala jika mwenye nyanye nyamu. Mwenzangu kumbuka kutaputela kila ukiamuka. Vinyaji utanunua adina shikada watakutambua. Laba fesa sisumbuka, weno kala busoka kambuka. Laba yoka zemi mwala chitolia, okenda kukwa. Gaya sete pesa, tuye tuye tule tule zote. Kona dansi cheza, tuye 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 lire sete. Enjoy your money money, hey! Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Enjoy your money. Kila siku inapopita, hey, 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 hey. Nivo na kifo kinasonga, hey, 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 hey. Kula unazo pata maisha na isha, hey, 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 hey. Echoguli ate chimpita kumumuanga chiyoya. Tere kereza vichive valinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na kayo chaka nyama. Every day I don't miss it. I enjoy my money. Enjoy your money, 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 money. Hey, 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 hey. Sento ligenda na meka muko fini. Hey, 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 hey. Simo mutimo funa kuwala wachi. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Kusente zo jiranga norumako. Olumbe rutaiza nobuko dio. Zo kweka zirigawa nobara bebo. Guba kusibie mainja na nkokoto. Kale no jiranga noliako. Teziwera nebosa komera dodo. Gaye nusu kolanga nze. Ebi ncha tunavira bankera. Gaya sete pesa. Tuye tuye tule tule zote. Kona dansi cheza. Tuye 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 lire sete. Enjoy your money money, hey! Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita, tuye tuye tule tule zote. Nivona kifo kinasonga, tuye tuye tule lire sente.